Masile we, ona unatusimanga. Au mepata mganga, ona unapiga kama upigi tena.
Sile.
Alikwambia nani ndevu inaleta heshima. Tafuta pesa wacha kuringia jina. Bongo bila pesa we ovyo mtu mzima.
Mtu mzima, mtu mzima.
Ukiwa huna pesa ndo hao watakubeza. Ukijipata wanajisogeza. Hata ukianguka singoje kubembelezo. Jia ya kiza mbeleni ni muangaza. Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye, atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye, atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye, atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye, atatupa tu.
Asalamu aleko, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Asalamu aleko, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yuko.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yuko.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha. Fanya yote na kumbuka. Kuna Mungu na napaswa kukumbukwa. Yapo tunakula baka. Ila saa godi ya tupaswi kumsusa. Kuvu ya pesa ishima I say. Ukiwa naza upigi kelele. Kama kwa madiba ingoma I say. Kumbe hapa hapa kwa Baba Nyerere.
Exanso, 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 exanso.
Asalamu aleko, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Asalamu aleko, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yuko.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yuko.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha.
Kumaanisha.
Waalaikum salama, salama, salama.
Kumaanisha.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Kumaanisha,
Waalaikum salama, salama, salama.
Kumaanisha,
Zijibiwe amina, amina, amina.
Music, come mix Lizer.